Exclusive on kwazamusicblog.co.tz.
DJ Bone.
Dili hii mpeke tano jila majima. Pele gajuba uba barombe wangu. Dili hii mandibona ila jisa mioyo ei. Gajuba uba barombe wangu.
Sigare waningu wani ware town bitajiri wani anompeke tendiri ula lombo ya inga yebo aranga wamba kutino rinduwe yawe mendi mempande inga toba njime anompeke tendike tegare namba wani ndiri ula lombo ya
jashuba
moyo jirabira
jashuba
ukajuba uba jirombe jangu.
Nubalandia ndaka mbondi njina gampenda zilombe jangu. Awapelia tite ingatoria ta esitandari atuga galibomba. Olo chaji sija galija kwenye voguli ankuyu nkwihihanya. Awande mendirigu galibomba.
Igajuba uga
balombe bangu.
Kula imba, andi watinga wa imba. Toli nime, there is no
mwa kutishinda bangu president. Andiwe ujete kontesti. Tezi kwa yigo jitiga, there is no Shoso lenga kwamba kuti aume ulaga kwe. Andiwe kwa shuma gango. Na andiwe fisha mani
kwa shuma gango.
Music blog.co.co.
O Level Studio Production.